Omulimo gwabwe ogw'omutwe amidamamidamo basumbuyi bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bwepamba na bupambani mutonzi waffe yasalawo. Omusajja gw'ofunye mukadde tomufumbirwa ndogo ly'abajja bo kikyolirumbagana ajja kutiisatiisa teweesimbawo tojja kuwangula ekifo kirimu ng'akiruddemu olina emirandira ajja kugamba omusingi gw'osimye ogw'enju nga munene lwaki tosimye omutondotono ogufaanana enfunayo siritongana n'abadembe nenyabawa amatu abadembe bate kubojja kulemererwa nga tutandise omulimo gwabwe ogw'omutwe amidamamidamo basumbuyi bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bwepamba na bupambani mutonzi waffe yasalawo. Emyaka gyo nga tulaba gyayitako kiki kikuza mu ssomero togeza n'ojja okkuba ekyeyo tuyitambula mu buzibu ddala toyonoona busente bwo omudaala mu owiina okola gwaki eddogo lyeyo linyooka mukoomi bajja kutiisa omukyala gw'ofunye ebbeeyi nnene mwana w'abaloodi abantu abo tebafumba bo baawulw akisesi bwe busungu obwo buli lweweebuuza ekisusa osuubire ng'ebyo abantu bajjula ettima nti ampita kati eyo wadde n'abayambwa batono alikyatula musana gwaka omulimu gwabwe ogw'omutwe amidamamidamo basumbuyi bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bwepamba na bupambanyi mutonzi waffe yasalawo. Oyiribye n'obaka akasenteko ogula ekibanja mu kyalaate eyo bagendayo kuziika batya kulaba ng'owangula weesonyiwa okuvuba ennyanja ogirumbira ki gasiiba amaato g'ebbikamu bajja kutiisa ku mwanyi terimba mbolina okugumiikiriza mmanga ogutateganya togeza n'olowooza okusuubula eggwanju okutikka n'emisolo newootundira otubagira malaaya ekuwaga etya mbw'omusajja kuba atya n'osigala ng'ofumbayo gondera otya bosi wo oyo gw'osinga ebitabo mukama yamuyamba na buyambi bavumya tisha n'akugoba bana abaalemwa okusoma ne bagamba weetondera ki omulimo gwabwe ogw'omutwe amidamamidamo basumbuyi bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bwepamba na bupambanyi mutonzi waffe yasalawo. Akaliro bakawulira leka puresha bakawulira akaliro bakawulira puresha bagiwulira akaliro bakawulira bakawulira kababaabo mikwano gyo buli lwonyumye nnyo ekiddako owapudeti balabebo eyeekuniza teyasingako akasajja kantuma ennabbingo gamba bobi omudongo okuwangula amagye osiitaana nga banvuma ekyengera mbuuzi z'eryenguuli nesuubuga yeyangumya nti abo bakutya okkamala bakuvuma kuba nti be bawagira obakize ennyo amaanyi bajja kuliisa n'abafu ate oba bajja kukwagaza n'obuto babuliddwa enziro gye bakussaako bakusoomooza onyiigo bavume bafune kye batambuza wangaala omwana wa mutese yaddiramu abo obukulu obutono. DJ Ericom.com